Yo yo, demon hapa hivi. Meet MC to the world.
Zone champion. Yeah. What you say, mami huchoma cause my eyes kwanga red all the time. But the mind mini west na swezi light. Sini general kwanga high to the roof, no the sky. Nikipake rangi red kwa mabati ya color white. When I draw no make no sense, but to me I think I'm wise. Toma njereki uni nice, mwenye napendo kwanga mice. Muntivina kwanga live on NRT kwa ground, okay. Pusine niembe wine, sample just kubi so mine link. Kose kwanza walae, na prefer I die, 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 then I swezi cry. Guys, positive attitude ndo determine. If utasonga ama utabaki behind. You are moving ni wako ni water decide. Anyway life we go through challenges. Our hearts zimefungwa tuna bandages. Nilianguka nikaambiwa come again. Na nilianguka na sasa niko very high. Anyway life we go through challenges. Our hearts zimefungwa tuna bandages. Nilianguka nikaambiwa come again. Na nilianguka na sasa niko very high.
Hello, hello, nimepata missed call, ulikuwa unadai what? Ati phone imebako, sasa nda do what? Kuna mazi alisema ata come pia, sasa nda show what? Ni strict na pia anaishi next door. Nilipanga ni mshike ni mkanyage na six gears. Nimpe one spliff anitole everything, uyo mazi sini ha, 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 hatona. Uyo mazi sini ha, ha, ha. Ha, ha, tona, miss me. Feel how you give you everything. In fact, take my juice with you. Ulifanya nikatoka hocha nikasema I better stay with you. How you feel kona mnisa? Design nalemea bad girl. Kini dress ndakutuma kwa mimea. Wenye melea kuja ndakudek. Taka snigo flani za mababi. Wejua umefika kwa machaji. Crooning gori, BGMC to the world. RCD tunaroll adi CBD. Kuna morio frani anadai anybody. Hajafika huku hatupendi that party. Life is short, excuse one njua kama D for the D or M.
Anyway life, we go through challenges. Our hearts zimefungwa tuna bandages. Nilianguka nikaambiwa come again. Na nilianguka na sasa niko very high. Anyway life, we go through challenges. Our hearts zimefungwa tuna bandages. Nilianguka nikaambiwa come again. Na nilianguka na sasa niko very high.
Guys, is machozi na nitoka out. Memory tukuanga pain. Painful now.
Ouch.
Shatty time ya kucry.
No.
Let's enjoy here life before we die. Don't you cry, have fun. Just be happy, happy and be glad.
Yeah.
That you're fine. Cause anyways,
crocodile tears, mina jua mtati. Hii ni doba kali, nina jua imekill. Ukidunga funny, unito funny cha. Usikuje kwangu Teresa, itatereza. Bado nina learn, hii dunia suzita alone. Who is your friend, unafa kujua. Crocodile tears, mina jua mtati. Hii ni doba kali, nina jua imekill. Ukidunga funny.
Anyway, life, we go through challenges. Our hearts zimefungwa tuna bandages. Nilianguka nikaambiwa come again. Na nilianguka na sasa niko very high. Anyway life we go through challenges. Our hearts zimefungwa tuna bandages. Nilianguka nikaambiwa come again. Na nilianguka na sasa niko very high. Dem anasema ananipenda vibaya. Lakini kimutisha anasema tapeana. Ha, I think I'm take as a joke because last time nilimona na watch.
Oh my god!
Walikuwa na dance kwa street light ni kama ni wale watoto waliro. All I know is that after that your day malenda kudi. Anyway, life we go through challenges. Our hearts zimefungwa tuna bandages.
Don't give up.
Nilianguka nikaambiwa kama
don't give up.
Nilianguka na sasa niko very high. Anyway, life go through challenges.
Zone champion.
Our hearts zimefungwa tuna bandages. Nilianguka nikaambiwa kama
don't give up.
Nilianguka na sasa niko very high.